kaamanka barakacyaasha iyo xaafadaha magaalada Baydhabo qaarkood ayaa lagu arkayaa dhalinyaro wacyigelin ka wada, kuwaasi oo dadka uga digaya khatarta uu leeyahay cudurka COVID-19. Hay-adda maxalliga Gareedo oo kaashanaysa hay-ada caalami ah ayaa wada hawsha wacyigelinta. Maxamuud Axmed oo ka tirsan hay-adda Gareedo, tiimka wacyigelintana madax ka ah, ayaa sheegay in qorshahan ay uga digayaan shacabka saameynta cudurka coronavirus ay bilaabeen markii ay dareemeen in adduunka uu si aada ugu sii fidayo khatarta cudurka uu leeyahay in ay sii kordhayso, isagoo intaasi ku daray in wacyigelinta ay tahay maalinle maalin walbana ay tagaan xerooyinka barakacyaasha iyo xaafadaha magaalada Baydhabo.
Cudurkun hadda haka beeri adduunyada oo eedkan saameeyey oo wadankanana ay amahan kaysaskii ama nambaradii lagu helay eedan badan dad badan in dhimaday wayba soo bihayna wacyigelin oo maalinle ah oona kuwana dhammaan qeybaha kala duwan ama ku shaqeeyana degmooyinka Southwest State iyo khaasatan Baydhabo wayba kuwana kaamamka barakacyaalka oo aan ku weynin xanaanatu iyo salaam idaale Boonkaay Tawfiiq xaafado gudaaje magaalada gudaaje iyo dhammaan magaalada walaal ka hereeraysan ee barnaamij kuwana unoo dadka ku wacyigeliyaana dhibaatada uu sileeyay cudurkan iyo sida lan iska horseedo kor tan kale dadka mayba siinayeen warqado oo ku qoran bahalkan cudurkan sida lan iska horseedo lahay iyo meeliganyala ka dhigadaayna una insheegni dadka.
Xerooyinka barakacyaasha waxay ka mid yihiin meelaha cabsida laga qabo in cudurkaasi uu saameynta ku yeesho. Marka aad xerooyinka tagtaan tiimkiina wacyigelinta, maxaad u sheegtaan?
Wayba dadki eedki inka nugul waaye haddii bulshada la fiiriyey, may wayl wayba ka jaran ahaa, yaalaa ka jara, maamooyin dhalme ka jara, may ka jara dadweynaha ka jara, maybaan sheegana dadka haddii iska arkaan calaamadaha qunfaga oo xaban lahayna qandho zaid ah iyo neefta oo ka dhegta qofka, intuus weydiisada adeeg caafimaad oo mise baaritaan haddii dowladda iyo baaritaan Baydhabo inkastoo yaalan haddii la sheegana intuus weydiisada qofkiyaas intaasaan sheegaan.
Maxamuud Axmed waxaan kaloo weydiiyey cidda ka saacidaysa mashruuca wacyigelinta ay ka wadaan xaafadaha iyo xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo.
Barnaamijkan aanu soo bihayna oo wacyigelinta ee Gareedo wayba ku saacidahaye hay-ado fara badan oo ka mid ahin hay-adan Save the Children and Concern Worldwide iyo Donors Children Oyon of the USAID iyo DFID. Sidoo kaleeto barnaamijyada una wacyigelinta una wadna mayba ku wadna meelaha oo aidka remote-kan ah oo fogfog, waana wayba barnaamijkan ku faa'iidaysaday dadka inta in iska dhajanaan sida dadka baahida gaarka leh oo disabled people kaleero oo macnaha awoodna iniyo macnaha waxyaabaha asaasiga iyo galanti ku qabsan, balse barnaamijkana dadkaasaytanon wayban ayaa barnaamij excluded ah ooyo ninka faquuqana.
Safiya Xasan Maxamed oo wacyigelinta u xilsaaran dhanka hooyada iyo dhallaanka ayaa iyadana sheegtay in marka ay tagaan xerooyinka barakacyaasha, hooyooyinka ay u sheegaan caruurta inay siiyaan raashinka dalka ka baxa oo ay nafaqadu ku badan tahay si uusan hoos ugu dhicin difaaca jirkooda oo aysan ugu nuglaanin cudurka. Waxaan kaloo u sheegnaa Baytiray Shuqiya Xasan barakacyaasha inay ku dadaalaan nadaafadda oo ah waxa ugu muhiimsan ee looga hortagi kara caabuqa COVID-19.
Hooy dhanaashe mashal dheero korsadib ogdo, laakiin amarkan hadda kooy ad dheerahayta ama saaragahayta amar oo Ilaahay halci ugu Ilaahay ku qabsto nadaafadana ka dira maama an sii wad qudantii oo meel rahay safe food complementary feeding walaalay iyo early breastfeeding walaalay oo isla markaas naaska la ka bilaas unug immunity hal sa may kala sheegahayna unug haddii unug la ku helo masa ahayna maamadu bal ku helo unug ahayna intinaas nuujinka si wada korto golofis galado korto oo may kala dhiibihayna face mask walaalay ya siyaana breastfeeding markaas ay timid iskooya may kala lana maama qudantii saxnaayt si wada unug haddii hataad uur leetaan balance diet food soofsoy ma isri sharaxaana local food wal oo magaalada ay ku helo koran oo deegaansho ay ku helaya qaab kalena iska daraa usado oo digirta looska walaasaa may la raay leen si sharaxa iyo qaabkii oo iska mala lahayn oo iska karsada lahayn isada nadaafad ee ka dadaal lahayd maamadaas.
Baydhabo waxaa ku yaala boqolaal kam oo barakacyaala, kuwaasi oo ay ku nool yihiin kumanaan dad oo kasoo barakacay deegaano ka tirsan Koonfur Galbeed Soomaaliya. barakacyaasha waxa ay ka mid yihiin dadka ugu nugul oo si fudud uu u haleeli karo cudurka coronavirus sababtoo ah waxay aada uga liitaan dhanka nadaafadda waana ciriiri kaamamka iyagoona degan aqallo cooshada ka samaysan oo aada isugu dhowdhow مختار محمد عطوش VOA بيدابو